castle. Yeah, yeah, yeah. Heri itoweke roho yangu nisishi duniani. Umegeuka mnyama flani unaishi milimani. Kumbe ni nyoka tu na umeningata ngata sura yangu. Na haya maumivu kila siku kwangu tu. Naomba nishushwe nitembee kwa miguu. Nani anipe dawa ili nipate nafuu? Nitaificha wapi sura yangu? Mamie, hata likinigusa jani tu ninaogopa. Maana huko nyuma nishang'atwa ng'atwa na manyoka. Mamie, hata likitajwa lako jina naogopa. Maana moyo wangu shauka takata naogopa. Nimedhofika mwili, aninakiri nimekonda. Awangu mepungua mwili, kama siyo wewe vipi ningekongoroka. Na we ni saa mbovu kwangu mepoteza majira. Mapema tungesema nisingemeza ningetema. Na lako kutikavu nilogeme limedema mama. Mie, hata likinigusa jani tu ninaogopa. Nyuma nishang'atwa ng'atwa na manyoka. Mie, hata likitajwa lako jina naogopa. Maana moyo wangu shauka takata naogopa.
Inaogopa, inaogopa, inatosha, inatosha. Inaogopa, inaogopa, inatosha.
Asante Edi Paxi, asante Kasu kwa biti, inatosha.
Kasu.